jiwe inakidhia kwa mahitaji we ukinitazama nimeza kohoi hoi na ubongo zero shakufa haufanani na chochote kwenye dunia hii minaamini wewe kwangu ndiye sahihi basi ongeza vitamtam majamjam iwe maichinjami rapo yetu imepamba sishu iham ukinitazama huwa
thank you. Papaya, ukichote ya na mwendo farasi mimi unafanya na kose ya njia hii. Baby, usubi mawa.
Ah, we mtoto,
I gonna marry you.
Ah, we mtoto,
usubi mawa.
Ah, we mtoto,
I gonna marry you. Marry you, baby.
Oya, uyu mtoto,
kasha nipa marua nyame nipa na kishwani.
Like chocolate, baby huko so nice. Sijui uliumbwa muda hope, asobo nchana how night. Siwezi kukuwacha, wala kukukimbia. Oyo ni mwangu wendo umetoria. Kara kara sezi kupadada. Sina chapa umenipenda kacha. Nanja nanja ila kwangu meka. Wacha nijitorize.
Mapocho pocho, pa moto moto. Nendo bavu wa kushoto. Ananima liza uroto. Babala vya bwani zote minapewa. Ana kasoro. Supu kunipikia kongoro. Sigara minampa maliporo. Ani chepsi yange na viporo. Ana kasoro. Supu kunipikia kongoro. Sigara minampa maliporo. Ani chepsi yange na viporo.
Kasha nipa marua nyeme nipa na kichwani. Huyu mtoto wao ai 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 ai
Moko genius.